bishii January waxaan tartan ku galnay anigii koox kaleeto oo daneynaysay kursigii aniga aan hadda ka horbanay ee baarlamaanka. Dabcan dabeecadda anigu hadda siyaasada ayaan ka shaqeeyaa. Hadii meeshii xilkii dowladda ay magacaawda laga qaaday meesha kale ii banaad ee baarlamaanka siidkaygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo fursadaas waa ii muuqatay. Bacdama hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo howlahayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsan in taa baarlamaanka awl aan kamid ahaa. Saas darteed ayaan ugu tartamay waxyaabaha keenay in oo kursiga aan loosgarayo ama aan waayo oo ay saddex arrimood aasaas ay u tahay. Mar waa guddiga doorashooyinka habkay u handalgareen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen. Mar hore ayay aheday inay qabtaan doorashada, way cagajiideen. Sidan dareensanana faragelin ayaa dowladda ku haystay. Haddana si toosa dowladda ayaa faragelin usoo samaysay oo gacan muuqata oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursi iga qaaday oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa ee dowladda meeshaas kusoo sumayay saamaysay oo dee marna dareenkooday wax ka bedeshay. Marka runtii faragelinimahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinka iyo arrimahaas ayaa sabab waa inaan waayo. Laakiin xoolihii dowladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo haddii ay hal kursi $1 million ka badan ay geliso sidaa la socotina dee daruufaha dalka ee dhaqaalaha ama hay-adeena ammaanka haysa.